waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid a xadidaadda saaran dadka dalka dibaddiisa Australia ka soo gelaya ayaa sidiisa sii ahaan doona baa layidhi ilaa laga gaarayo bartamaha bisha soo socota. Tasmania iyo Victoriana waxa ay gaareen heshiis ay isku dhaafsanayaan dadka la karantiilo. Golaha qaranka ee dalkan Australia ayaa ku heshiiyey in la sii wado xadidaadda hadda saaran dadka dalka soo geli kara waa Australia ilaa laga gaarayo bisha soo socota. Kala barkeeda waa 15 Febraayo. Ku dhawaad 39,000 Australiana ayaa dalka dibaddiisa ku xaniman ilaa iyo hadda, dadkaas oo la duulimaadyo ay dalka ku soo galaan. Xadidaadda tirada dadka rakaabka ee Australia soo gelaya, gaar ahaan kuwa imanaya New South Wales, West Australia iyo Queensland, ayaa si ku meel gaara kala bar looga dhigay iyadoo walaac laga qabo xanuunka coronavirus nooca aadka u faafa inuu dalka soo galo oo dalka dibaddiisa ka yimaado. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in ay dhici karto in la kordhiyo tirada dadka loo ogol yahay inay dalka soo galaan laga bilaabo asbuucyada soo socda, haddii maamulayaasha ama maamulada kala duwan ee gobolladu ay ogolaadaan. Waxaa jira fursado aan kula hadli karo gobollada kala duwan oo mid aan ula hadli karo. Waxaan aaminsanahay in markaasi dad dheeraada la qaadan karo oo duulimaadyo dheeraadu ay dalka dibaddiisa ka imaan karaan, laakiin taas macnaheedu ma aha in sidaas aanu yeeli doono ama ay dhacayso. Laakiin waxaanu doonaynaa in albaabkeennu furan yahay oo heshiisyo aanu la galno gobollada kala duwan hadda laga bilaabo ilaa 15 Febraayo. Tan ayaa imaanaysa iyadoo shirkada diyaaradaha ee Emirates ay ku dhawaaqday inay dib u bilaabayso duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalooyinka Melbourne, Brisbane iyo Sydney laga bilaabo asbuuca soo socda. Shirkadan diyaaradda ayaa joojisay duulimaadyada Australia asbuuci lasoo dhaafay. Ku dhawaad 1,500 oo shaqaalaha ka shaqeeya beeruhu marka ay soo go-aan oo ka yimid jasiiradaha Pacifica ayaa loo ogolaanayaa inay soo galaan Victoria iyadoo la raacayo heshiis gobolkani uu la galay Tasmania. Shaqaalahan ayaa 2 asbuuc karantiilka ku dhammaysan doona xarumo ay leedahay dowladda Tasmania ka hor inta aysan usoo safrin beeraha Victoria oo ay ka shaqeyn doonaan. Victoriana taa beddelkeeda waxay qaybteeda qaadanaysaa 330 qof oo dalka dibaddiisa ka imanaya oo lagu karantiili lahaa Tasmania, iyagoo uga bedelanaya shaqaalaha Tasmania lagu karantiilayo. Premierka gobolka Tasmania Peter Goodwin ayaa sheegay in dowladdiisu ay sii wadi doonto inay qayb ka qaadato qarashka ku baxaya karantiilka hoteelka ee Melbourne, halka lacagta ku baxaysa shaqaalaha beeraha ka shaqayn doona ay qaybsan doonaan Victoria iyo beeraleyda loo shaqaynayo. Tan macnaheedu waxa weeye in shacab badan oo Australiana oo dalka dibaddiisa ku xaniban ay guryahoodii hooyo ku soo noqon doonaan oo ay la kulmi doonaan dadkoodii ay isjeclaayeen. Sidoo kale waxaanu hubinaynaa in 2 gobol waa Tasmania iyo Victoria ay helaan dadka shaqaalaha ee beeraha ka shaqeeya oo ay u baahan yihiin inay guraan marka dalagu uu soo go-o. Tan ugu muhiimsanse waxa weeye heshiiskan waxaa loogu talagalay in ammaan uu ka dhigo gobolka Tasmania, sidoo kalena lagu xaqiijiyo inaanu sii wadno inaanu maarayno khatar kasta oo nagu iman karta si aad taxadar u leh. Shacab reer Victoria oo dheeraada oo ku xanibnaa gobolada dalka intiisa kale ayaa hadda loo sahlay inay gobolkooda dib ugu soo noqdaan kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday inay khafiifinayso xanibaadaha xadka. Dhammaan dadka degan golayaasha deegaanada ee magaalaweynta Sydney oo hadda ku jiray waxa loo yaqaano red zone, oo ah inaysan Victoria soo geli karin, ayaa hadda loo bedelay orange zone laga bilaabo 6 Fiidnimo maanta oo Jimco ahayd, marka laga reebo golo deegaanka Kambalan oo Sydney ku yaala. Dadka usoo safraya Victoria oo ka imanaya aagaasi ayaa looga baahan yahay inay codsadaan oo internetka ka codsadaan in loo ogolaado inay gobolka soo galaan, kadibna ay COVID-19 iska baaraan 27 saacadood gudahooda marka ay soo galaan, kadibna ay iskarantiilaan inta jawaabta baaritaankoodu uu ka imanayo. Dhanka kalena magaalooyinka Brisbane iyo qaybaha kale ee New South Wales ee Sydney ka baxsan marka laga reebo Wollongong iyo Blue Mountains ayaa waxay ka baxayaan iyaguna orange zone-ka oo waxay galayaan green oo loo ogolaanayo taasoo macnaheedu yahay in waxa nibaada aysan saarneyn marka ay noqoto inay soo galaan gobolka Victoria. ACT-na waxa ay qaadaysaa xanibaadaha xadka ee dhammaan gola deegaanada Sydney marka laga reebo hal laga bilaabo maanta 3 galabnimo iyadoo bishan Janaayo 2020 tahay. Isbeddelkan ayaa macnihiisu yahay in gola deegaanka Cumberland City Council uu sii ahaan doono ama ku sii jiri doono red zone-ka ama goobaha xanuunku ku badan yahay. Qof kasta oo hadda isku karantiilaya ACT oo horey u booqday mid ka mid ah 9 gola deegaan ee magaalada Sydney oo horey loogu haystay meel xanuunku ku badan yahay ayaa hadda laga saarayaa karantiilka laga bilaabo galabta ayaa la yiri. Wasiirka koowaad ee ACT Andrew Barr ayaa sheegay in isbeddelkan uu ka turjumayo xaaladda sii hagaagaysa ee magaalada Sydney. Dowladda federaalkana waxa ay sheegtay inaysan ku qasbi doonin shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha dadka waayeelka lagu hayo in ay qaataan tallaalka COVID-19-ka. Guddiga difaaca caafimaadka ayaa laga codsaday inay ka fiirsadaan in tallaalku uu noqdo mid khasaba iyo in kale, gaar ahaan mid lagu qasbo dadka la shaqeeya dadka nugul. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews-na waxa uu dhaliilay go'aanka lagu siiyey ciyaartoydii hore ee tenniska Margaret Court shahaadooyinka ama abaalmarinta Australia Day ee sanadkan. Miss Court ayaa hore loogu magacaabay The Officer of Order of Australia bilada la yiraahdo 2007, haddana waxay noqonaysaa Companion of Order of Australia marka la gaaro talaadada oo bishu ay tahay 26 kuna aadan maalinta la yiraahdo Australia Day, balse waxay dhaliilo kala kulantay sanadihii u dambeeyay hadalla ay sheegtay oo aad uga caraysiiyey dadka isku jinsiga ee isguursada. Mr. Andrew ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in haweenaydaanu ay mudan tahay ama u qalanto in la siiyo biladaasi aadka u sarreysa. Kadib marka la fiiriyo ayuu yiri meesha ay ka taagan tahay dadka isku jinsiga ee markaasi isguursada.
I do not support that, but I don't give out those gongs. That's not a matter for me. That's for others. You might want to speak to them about why they think those views...
Ma taageersani ayuu yiri in abaalmarintan la siiyo, laakiin aniga ma aha cidda bixisa abaalmarintaas, ayuu yiri. Arrin aniga ii taalana ma aha, dad kale ayay khusaysaa. Waana inaad weydiisaan, ayuu yiri, dadkaasi sababta ay ugu maleeyaan in aragtiyada haweentan oo ah aniga saan u arko kuwo fawaaxish ah oo dadka dhaawac u geysta oo mararka qaarkood dadka qaar ay u dhintaan in markaasi la sii abaalmariyo, ayuu yiri Premierku. Miss Court ayaa sheegtay inaysan iyadu arag wax dhaliila oo ku aadan in abaalmarintan la siiyo, ayna ku faraxsan tahay in markaasi abaalmarinta la siiyo. Saadaasha hawada Brito oo Sabtiya magaalada Perth waa inta badan cadceed iyo 27°. Adelaide aad bay u kulushahay, waana cadceed 39 bayna gaaraysaa. Melbourne qayb ahaan daruur iyo 27°. Magaalada Sydney-na waa cadceed iyo weliba 30°. Brisbane-na waa qayb ahaan daruur iyo 30°. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 1.77 oo lacagta Ameerikanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.